Aidan Bokodo. Bablu. Yeah.
Atoy, atoy, sadaka aongoza, atoy. Hapa kuna moshi za maboza, oy. Nimekuja tu kumtongoza, ah. Atoy, zake zikishika inabidi tu atoy. Amebeba rasa na nyege, oy. Hata akisema na nyesha, ah.
Akiwoka na dondosa, mbogi yote amechokoza. Nipoko wa kuokota, lakini ya kitoa na mdhoboda.
Atoy, toto ni mali safi basi si atoy. Tuko juu ya maaluta, oy. Na kama paka inanuka,
kama iko ndonyo sare, kama iko taita ni kale. Kama ni mtaro ni hali ya mako nya ngina majane, mina rusha mishale. Wari ya kitandane, dudu tamu wa sale. Akisonga na songa, mina gonga gonga. Akiwiga kibare, funga mdomo.
Ona, ulisema huogopi. Ona, ulisema haitoshi. Ona, nilisema siku chochi koma.
Leo niko kutu kama mabusu. Form ni kudara dara na mabusu. Sponye anakula mjuku, sponye anamwaga juju. Mina take over pussy kama tycoon. Mina piga style zote hadi taiji. Mina stretch kama yoga kata panty. Mini hardy, mini body.
Akiwoka na dondosa, mbogi yote amechokoza. Nipoko wa kuokota, lakini ya kitoa na mdhoboda.
Atoy, atoy, sadaka aongoza, atoy. Hapa kuna moshi za maboza, oy. Nimekuja tu kumtongoza, ah. Atoy, zake zikishika inabidi tu atoy. Amebeba rasa na nyege, oy. Hata akisema na nyesha, ah.
Girl, I love the way you shake your boom boom bang. Unani mada ukinyonga, oh yeah. Shake that booty baby, bounce that ass. Wacha nione ukisonga, oh yeah.
Bumba, 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 bumba.
Ah.
Bumba, 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 bumba.
Ah.
Hii yangu ni kigongi ya ploti. Imejanjote na lisha madem 40. Manzi yako unipigia magoti. Eti kama Yesu amefast siku 40. Miti imewaka kama tochi. 9 inch anacheka ogopi. Anasema kauna nipa nipe yote. Kam ndani ndani mwaga njoti zote.
Atoy, atoy, sadaka aongoza, atoy. Hapa kuna moshi za maboza, oy. Nimekuja tu kumtongoza,
ah.
Atoy, zake zikishika inabidi tu atoy. Amebeba rasa na nyege, oy. Hata akisema na nyesha,
ah.